Niba bazo manje lokho ngibuka ngehlupheka. Baningi bathembeleke nawe babona basokola. Noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona. Noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona. Kuyo baningi bazo manje lokho ngibuka ngehlupheka. Baningi bathembeleke nawe babona basokola. Noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona. Noma yini boza yami lapha ibusiswe nobongona. I'm gonna be on zip-a-high. Salad.